aydan teydiyo nolo shaydu digtahay amma u dayayye abba haydar huma qaba naftayda ihadanin inta aydan teydiyo nolo shaydu digtahay amma u dayayye abba haydar huma qaba naftayda ihadanin dugsigiyo tacliintaana hadaynin dugsigiyo tacliintaana hadaynin qaayirka wixii dilay hadoonin qaayirka wixii dilay hadoonin wa iga dardarani ayu damacu ku gay amma kugu dirqiya eddamaa urkiyo dabcalo shaa'iga shiday wa darajadaadiyo oo waxaan kugu dagaalaa amma kugu dirqiya dabaa urkiyo dabcalo shaa'iga shiday wa darajadaadiyo raxadaada dunide ehadiidin qayrka wixii dilay hadoonin wa iga dardarani ayu damacu ku gay wa iga dardarani ayu damacu ku gay gabal sii dumaayo dayax dhacay inay tahay dada maanta joogtaa doqoni waa ma garate duni laga carabiyo gabal sii dumaayo dayax dhacay inay tahay dada maanta joogtaa doqoni waa ma garate adigoo u daymaale digtoonow qayrka wixii dilay hadoonin qayrka wixii dilay hadoonin Waiga tartarani, waiga tartarani, waiga tartarani. Ayu tamu kugai, waiga tartarani, waiga tartarani, waiga tartarani.